Rest in peace to cocaine. Niko mbioni mina kimbiza yo cash. Today likuna kitu mina sell. Leo nikunare cheki vitu mina blaze. Today li ni routine kukuwa fresh. Wana nita fly boy. Ni fly boy. Wana nita fly boy. Ni fly boy. I repeat to cocaine and the rest. Bogi mejam cheki tui kona dent. Na sezi sema kitu kama Joseph X. Ni zero pressure mi uwezi kuni stress. Usini push mina cheki unani press. Nakani kush fanya hivi way please. Niko kwa roof mina cheki mnani dress. Na luku ni baridi nigi step kuna splash. Nasonga sana mina cheki wana try kuni catch. Mi niko daro mina learn hapa kuna kuregret. Niko mwavitu zimeraru na natry ku maintain. Mi niko shugli tofauti misi chweko na relate. Niko mbioni mina kimbize yo cash. Judeli kuna kitu mina sell. Leo nikunare cheki vitu mina blaze. Na daily ni routine kukuwa fresh. Wana nita fly boy. Ni fly boy. Wana nita fly boy. Ni fly boy. Chumi ni fly boy na cheki nikipa. Niko kuwaka wanajua mini star. Nasaka do hivyo ndo vile nafaa. Unaringa cheki vile unaka. Nakani dimba wanajua nita pass. Ni top striker kwa iwanja mini ras. Una trespass cheki huna pass. Na season ni fadhela cheki upande kuna mass. Na mindo mode show my studio bana wanipate class. Side mama na skone sisi mina de kupiga plus. Uko na swara una blanda mina cheki wali kukas. Yo ni matope cheki kwa hii system jo unakula sas.